These are about this music production.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ke nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma Pale Instagram be. Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be, bena benda sign is oma. Yani pale Instagram be, bena benda sign is oma.
Namukia niko Insta, super na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha, kita pana dani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako dance floor amebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yena si ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena penda sign is oma.
Napenda is oma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wife keja na zuku tu. Na kudiemu alai unadai nugu tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsor ashara usha jodudu ju. Na kudiemu alai unadai nugu tu.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh shh cheki bro washa shasha adi moro. Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya shh puff puff. Shh shh orosho piga shodol kuna giza. Shh shh ziki nice tuji nice uweki story. Shh shh kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap depo kembe tap tap.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yena si ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena penda sign is oma.